nikumbushe, nikumbushe tena nilinde ili nishinde, nikumbushe, nikumbushe tena nilinde ili nishinde. Ni mengi nimepitia ila sikati tamaa, azingekuwa Mungu mbele yangu haya nisingeshinda. Shida matatizo misukosuko yote nimepitia, ile nimevumilia, nikikumbuka nilikotoka mimi na hapa niliko leo, ni mkono wa Mungu tu. Kwa milima na mabonde iliyo mbele yangu sasa, naamini Mungu atanivusha, nitakwenda mbele zake kwa sala na maombi, nikisema nivushe Mungu Baba, nivushe, nivushe tena nilinde ili nishinde, nivushe, nivushe tena nilinde ili nishinde. Pendo lisilo kifani Bwana, ulitupenda wewe. He, wapo wanaotamani kufika leo hawapo tena, ila mimi Bwana umenivusha. Asante japo waliinua vinywa vyao kusema yao, ila Bwana umesimama kunitetea. Wangejua mkono wako Bwana hauzuiliki, nasema singejisumbua kusema hayo. Mungu Baba, nivushe, naomba nivushe, nivushe tena nilinde ili nishinde, nivushe, naomba nivushe tena nilinde ili nishinde. Mungu sikiziwi, hata uombe asikusikie, ila kwa majira yake yeye atajibu tu. Tena najua mama, hayo unayoyapitia leo, ila vumilia nawe utashinda. Hey, omba Mungu nivushe, kaza moyo nivushe, tena nilinde ili nishinde, nivushe, nivushe tena nilinde ili nishinde, nivushe, nivushe tena nilinde ili nishinde, nivushe, nivushe tena nilinde ili nishinde.